I don't know. rinse ogoye, platinum oil and gas, platinum synthetic oil. Nke na agba n'ụwa niile, nke anyị ji akwa moto. Ayo kokokoro ọdịna mma. Wodili Arizona, Wodili Arizona, Nigeria Limited. Zona properties ya ekene. chukwu nyelupo onyinye chukwu nyelupo udenka haba maki mmanwu na-ekwu okwu udenka mmọ na-ebe maki mmanwu na-ekwu okwu ubasi na chi haba maki gadis limited udenka luxury homes kedi maki chi ezeoba ezeoba n'ugbo dudu kofia lamido chidetu lamido moto zundipo na abuja deludo ebili mmanwu na-ekwu arọnọ ọdịna nwanoke isi anyị bụla egedegedebe ndị oyigo mma deludo ebili mmanwu na-ekwu arọnọ dike nnata ọgwụ dị ndị ilo njọ ga-emaka mmadụ amaru ka akwa ọdịna nwa oso dị eme adamulu nke iru kokoye ada ọdịna nwa kedizi na ọkpala dogo dogo chibike jere dogoye ndụbụ ọdịna nwa ọdịna nwa ọdịna nwa ọdịna nwa n'oko ọdịna nwa ọdịna nwa ọdịna nwa n'oko eze kwesịrị gị eze kwesịrị gị eze kwesịrị gị ABC haba ọya ọdịna nwa ọya ọdịna nwa n'oko ọya ọdịna nwa n'oko eze kwesịrị gị haba chukwu ebuka chukwu ebuka Wilfred Okoye chisoma Okoye bụ nwa ya chineye Okoye bụ nwa ya mmasị chukwu Okoye ọra ifeka ichi agụ ndị igbo n'oge etiti ichi agụ edoni dị na ala nsọ holand ichi agụ oge etiti mmanụ na-ebe onye haba ọdịna nwasị nwoke n'eluye ezigbo ihe ọma haba chief edwin abim ezi ukwu mba ojotumo haba president ndị f1 fast committee of friends na mmanwu ekene onye diri haba ukeneli ihe chief mofi osu ala ọdọkalome na ndị magu isi ekenesi national lord of japan oya ndezomogo oya ndezomogo oya ndezomogo ubasi na chio ọdịna nwa ka ilili mụ ụwa na ndụ ka imeli mụ ụwa na ndụ ka ilili mụ ụwa na ọgbụgba bụ ovu bịa haba ọdịna nwa ọdịna nwa ọdịna nwa n'oko ọdịna nwa ọdịna nwa ọdịna nwa n'oko nwoke neli ihe chief chinedu dọkta aka ji obi akụ amị oke etiti akụ gị bili n'elu akụ gị bili na akụ amị onye biri edu Rolls Royce C&C Properties Nigeria Limited Phantom Hotels na Lekki deludo na mmanwu na-ekwu okwu akụ odogwu haba lọki a na-amara odogwu aka lọki a na-amara odigo aka a na-amara odogwu aka ụbasi na chi obodo mụta nwesịrị kasị n'ọnịka banade arobe enyili mụ alụsi mkpuye mkpuye na-ekwu okwu mmanwudo ọdịna nwa ọdịna nwa ọdịna nwa n'ogo nwokeneli ihe mighty mighty ike nka mighty mighty afọ ọnụ afọ ọnụ ọnụ ya afọ ọnụ ọnụ. Oya afogun mighty numuju Oba mighty godogu mighty godogu mighty godogu de chichi igenga godogu igenga godogu igenga godogu neri Oba Sifaco Construction Company na Nigeria Olulezi ni lora nine onyumuchu ananso Oji sitiriti laite Company. Na Abuja, Julius Beg and the Abusido, Mangunepu, 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 Mangunepu. Olu lezi di lora nina, olu lezi di lora nasu. Papa, when you ne mo, abalanze, when you mote mo, go di kodo na bo. Abalanze odogu, abalanze odogu ni echichi Boya ife no zuburu, boya ife no zuburu Boya ife no zuburu, bubasi na chi Aba, ife amaka, ife amaka, ife amaka Ife amaka, ife amaka, ife amaka Odinamwa, odinamwa, odinamwa noko
Aguo,
want to go, 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 go. When he had no to become, no, 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 no,
I'm
marodo waka ubasi na chi oba ana marodo waka odena ana marodi kaka ana marodo waka ubasi na chi oba odena nwa odena nwa odena nwa no o odena nwa odena nwa odena nwa no ko mukeleli ya chief ikechuku wazuku Chief, what's in a chief? Henry Warren, chief. Udokun. Igenga. Akuzurum bandi munolu. Daga. Igenga weruru jide. Yegi amadu ne weru. Weji une moro. Weji mode moro. Daga deko vama unepe. Deka fama city car. Ubasinachi haba odina mwasi mukeneli oyoma yemeke bishop otala eze kuvala ki otona paris wonyo were sukala na mbangu nebe wenye mbili arono buka wakanyine odina mwanoko odina mwa Odena nwa noko Mugeneli ya chief Sir Andy Yezo B Wachina waluzo Yezi ni mita kwata Yeze china waluzo Yezi boyu Oje mbesis Balu mwande muka nyiko Mugeneli ya chief Kano mchide lumosu Nike china palo Chinna balo na kopa disi jeni ke chinna balo mande muo manyo chaga muo chini kuto kuto odina mwasi muke na mania chifu chuku mafeko okoni akuchingeli watandi kunoko onyorumba kuto kuna mbangu nebe onye mili na kwa romanti Chifu taitu sumano Obato zuora Numo kumu Taitu saluminyo Na maune kuku Maune ku Maune ku Maune ku Maune Kwenye bili Haba Kone na wano kwe Osi muke nekwe wanie Hai chief Chine nyana soro Aku yang wadah, wadah gua disini pulau. onye biri ọdịnanwa n'oko ọdịnanwa n'oko dogo na bịa megu o dogo na bịa megu o dogo na bịa megu ubasinachi ubasinachi ọdịnanwa ka ilili bụ ụwa na ndụ ka imele bụ ụwa na ndụ ka ilili bụ ụwa na ụwa bụ ofu bịa Thank you.